radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turaho ijambo abana bashakisha ababyeyi babo harabatandukanye nabo kubera ko inzira zabyaye mahari bagatandukana harabo ababyeyi babo basiganiye umwe agahitamo kumuhara ariko na n'ubu baracyabashaka hari n'ababyeyi batazi niba abana babo bakiriho. Turaho ijambo kandi abashakisha abavandimwe babo icyo abana benshi mwumva muri iki kiganiro bahuriyeho nuko banyuze mu bigo by'impfubyi ibigo biramira bikarera bigakuza. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga turabimbura ikiganiro dushakisha uwitwa Ngendabanka Augustin ushobora kuba ari Burundi umushakisha n'umugore we Mukanyandwi Teresa yamusize mu Rwanda subira mu Burundi hashize imyaka irenga 30. Mukanyandwi ari mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinyazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirabubayi yaravuga ko yaramaze igihe kirekire ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga.
Mbashakishije hari imyaka irenga 2.
Nibyo?
Ndizi mwana zakumva mu kanze nomero kuri radio.
Yego.
Rero ndabumva nshakisha ufite simati nayo njyewe ngira ndashakisha ndabumvira ngo azabatera mesaje.
Yego, mesaje yawe twarayibonye uwo mwatumye yaragutumikiye niyo mpamvu nguhamagaye none rero mbwira ikikugenza.
Ikintu rero nifuza ari ikiganiro agasaro kaburaga nkunda kugikurikirana.
Yego.
Ufite umufasha wanjye waturutse i Burundi yavuye muri 1980 turashakana none ubwo ngubwo yahavuye ngo yarijere wa koperative yari uwo ahantu muri komine ya Buhiga ndetse uhabaye Karu. Uwo muntu mbese twari tubyaranye 3 ariko yagiye muri 1990 umwana umwe yarapfuye ariko asize yarapfuye aragenda ageze iwabo ubwo ntagakuru kendi muri 1993 i Burundi hatera intambara ubwo ntagakuru kiwe nigeze menya ariko yambwiraga ko ini iwabo hari muri komine ya Buhiga haza guhinduka Karusi nuko akambwira ko ari muri korovesi ya Gitega akambwira ko papa wiwe yitwaga Ntakabuzema ariko amawuwe akitwa Kizi n'Indarejina umuntu we akitwa Pasikari Gunika akaba afite umukobwa witwa Nukwigiza Ngensi avuga ati ese ubu yenda yaba yarapfuye bwo habura n'agasirisi kikasigaye ngo tuye twavugana.
Yego.
Nuko rero ubwo nakomeza ngatega amatwi ikiganiro agasaro kaburaga ngo ndabashakisha ndababura pe hashize imyaka 2 rwose nshakisha ntibanshakisha nuko ndakumva mutanze nomero rero kuri radio akumva rero ngo mushakishirize abandi nkavuga ntese ni nanjye yenda nimwanshakishiriza mwumva uko bimeze.
Nicyo tubereyeho, reka dufatanye tuzagufasha ariko ubanze nawe umbere imfura umbwire umufasha wawe izina rye ninde yitwa nde.
Yitwa Ngendabanka Augustin.
Ngendabanka Augustin mwashakanye aho ngaho mu Ruhango byagenze gute yaje gukora aho ngaho mwahuye mute?
Yari yarijere wa koperative y'Ubuhiga baza guhomba aho mbya aratoroka atorotse araza agera inyaha. Izina hari ubwo turashakana hashira iyo myaka nyine ubwo hari muri komine ntongo icyo gihe perefegitura ya Gitarama hari muri Serire Kanka ubwo ngubwo rero yagiye hitwa gutyo ubwo ngubwo byarahindutse hasigaye ari mu murenge wa Kinazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirarubayi akarere ka Ruhango intara y'Amajyepfo byose byarahindutse.
Umugabo wawe yavuye mu Rwanda ajya i Burundi akubwiye ko ajyanywe n'iki?
yaravuze ngo ubwo perezida wari uriho avuye hongo kandi akaba yaraje yahombye muri koperative yaraje ahunze yaravuze ngo ubwo perezida wari uriho yavuyeho ngasubiyeyo ubuyenda ni amahongo nta kibazo azagira
hari ahandi washakishirije cyangwa se wagize igitekerezo cyo kumushakisha ariko wumvise ikiganiro agasaro kaburaga
nibwo natekereje kuba namushakisha kuko ni kure cyane ntabwo nari kugira ububasha bwanagerayo ni Burundi bataranafunga
hari abandi Barundi bari batuye aho ngaho mu Ruhango bamuzi bari bamuzi
abote
nta n'abandi bari batuye Intongwe cyangwa se Ikigoma bari bamuzi
oya nta bandi bari bamuzi
mbese iyo koperative yakoreraga yahombye mbere y'uko ahungira mu Rwanda iyo koperative yari koperative ikora iki
ntabwo mbizi nimba baraguraga imyaka gusa hari ndi buhiga icyo bakoraga ntabwo nkizo dusambiye yuko yari jera wa koperative ngo agahomba agacika
ubu se niba Gustini umugabo wawe Ngendabanka niba kumva ni iki wumva ushaka kumubwira na yahe makuru umufitiye mubwire uri hano mu kiganiro agasaro kaburagara kumva mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma mbone kugera kukurikiraho
mana we abana bafite agahinda uburyo umukuru we yicara akanarira akavuga ati njyewe wampokongera ibyonyine ngo njyewe ngende njye kureba amubwira nti rwose ntabwo wahamenya uva baramuririra baramushaka cyane rwose abaye akiriho bakamubona cyangwa bakanamwumva imana yayikoze
ndahamya yuko nawe niba akiriho arakumva naramuka kumvise tuzabimenya tushobore kubahuza madamu Mukanyandwi Tereza rero nagira ngo ngushimire kuba warategereje iyi myaka yose ngiye kuba wategereje imyaka ibiri kugira ngo uze mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha turebe niba twagera muri Karusi tukabaza niba hari umuntu wamenya Ngendabanka Augustine mwashakanye mwabyaranye abana babiri niba yumva rero azamenye yuko Mukanyandwi Tereza wari utuye muri Ntongwe wari umugore we akimukunda akimutegereje ngaho rero ukomere ngushimire ko wumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika
mana umva namwe Imana ibarari imbere n'inyuma nyagasani bifurije imigisha y'Imana iteka ryose
urakoze cyane
agasaro kaburaga
umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye nyina ntiyabyakiriye neza afata umwana mushyira se arigendera turi mu mwaka w'1990 nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata naho se Rudasingwa Emmanuel akaba yaratuye ku Kabusunzu umwana yabuze papa we muri Jenoside yakorewe Abatutsi yaje mu kiganiro agasaru kabura gashaka irengero rya mama we yitwa Diane w'amahoro atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Nyabugogo umudugudu w'Indatwa
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga njyewe navutse ndi umwana mutoya noneho papa wanjye mbona kwa mukadata sinabasha kumenya mama wanjye nubwo 94 tutampunga mpungana na mukadata bajyaga bambwira mu mashyamba ya Kongo nyine niyo nakuriye muri iyo nkiyo ntari umubyeyi wanjye ari we mama umbyara ako papa we yarapfuye yapfuye mu ntambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi 94 noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo nkurana n'abandi bantu ari bo mukadata n'abandi bafamiliye ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye mbyara noneho muri 2011 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda tuhageze ndaza kwa nyirasenge twahasanze ndabaza ese ntabwo namwarabashije kumenya umubyeyi wanjye mama wambyaye barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gatsata kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye ni mama icyo nagirango mbabwire rero muzanshakire rwose nizambara ibyo nimba yaba akiriho nimba nyumva yanzanye ahantu papa yabaga ariho kwitwaga Kabusunzu kumusagara ansigahonga ho aragenda rero nako ndamenya n'indahari nako mbizi muryango bizambari
niki cyatumye akwivanaho warakimenye
nako nibyo nyine barambwiye ari ngo yararafashe nuko batabanye icyo niba dukora na papa rero amaze gushaka undi mugore ari naho nyine yanzanye ntabwo bigeze bakinjiye nawe ngari mutara mwana muto cyane ntabwo nigeze kumenya ntabwo namenya ari amazina ntabwo nayanduye emwe n'isura ntabwo nigeze nta n'umuntu wigeze abasha gusobanurira
papa wawe yitwaga nde
bambwira ko batamuzi yitwaga bidatinda nande
hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu
abavandimwe be hari ndakuru we yari afite kimura nawe yapfuye mu ntambara mushiki we ntasigaye mushiki umwe niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Congo tumushikiraho niwe wabashije kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Congo ariko ntabwo mushiki we yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire ahunda nendaho mama ninda yaba bimeze cyangwa ataramumenye ngabayo cyangwa atari
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu katata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana we icyo gitekerezo bugeze ukigira
nubwo nyine mugatatura nimba mwamuhazi nta nubwo ari kure yo ku muntu imana nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nkigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaziko
niyo mpamvu nkubajije mu gatsata ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu gatsata n'ubu tuvuganye waba ugezeyo hanyuma ni hafi cyane nyoko wanyu uve ndi mwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze akubwira amazina ye
ntabwo yigeze yambwira ajisa n'undi tuyitahuka tuza njyewe nawe se nimwitira kubimubaza arambwira ngo ntabwo yigeze abimenya ngo ntabwo amwumve
nyoko wanyu mwahunganye mujyana muri Congo nawe mwaragarukanye mu Rwanda Imana imuhire uko ridashira
yaranamfashije cyane gusa yajyaga mbwira ko nimba mbyibuka neza nari mutoya ndavuga ko ngo yitwa data yatinya ndumva ako kajambo ako kazina ndumva niko twigeze kutumeramo we yari azi n'amakuru ye neza ariko ntabwo yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru yari yaraje ariko urumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba imana ntabasha kuza kugaruka mfite aya makuru nk'ayo yizewe kuri
ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa Serafine
icyo kinani cyabarigeze kunda kumbwiraho gatoya ukuntu
ariko se ubu tuvuganye wagutumayo uwakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana ni uwanjye ibyo bigeze ubitekereza
ntabwo nabitekereje ariko ntabwo ubwenge ndumva wamugana icyo kintu ntakagombye kuba n'abana tubikoze
benshi none Diane w'amahoro niba mama wawe reka tumwite Serafina irindi ntabwo turizi nitugira imana uwitwa Serafina wabyaye umwana hafi muri za 91 umwana w'umukobwa akaba yari afite umugabo bamubyaranye wari utuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa naramuka ari wakiyumva cyangwa se waba zi ko abo bantu bakundanye bakabyarana umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mama wawe yaba ariho niyo yabatana ariho kandi nabyo tukabimenya ariko reka tumwifurize kuba ariho reka tumwifurize kuba ariho nkusabe uramushakishije igihe mutarabonana niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza makuru ya mama wawe utaza hwari niki wumva ushaka kumubwira
ikintu wumva ushaka kumubwira
yego
nzi ni byinshi cyane narababaye cyane mbabuzima bubi cyane bumbabaje ajije navuga ntibyibuza iyo nza kuba kugeza n'ubu ntibyibuza urimo yambuka ibanki iyo nza kuba mufite ari kuzajya mutura agahinda kuko nagize nkamubwira ibibazo byose mvuye nabyo cyane ko ari nawe navuga yasaza kunsiga saza kuza ngo nsige kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego ariko mubonye byibuze namubwira ijambo ryumvikana namubaza ikintu kimwe cyagutse cyonyine namubaza impamvu yanyikuyeho
birumvikana ko ugendana agahinda kagushengura ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore ku kura gutera imbere ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva ngushimire kuba wihangana ngushimire kuba utaha kare ngushimire kuba ukifitemo ubwo w'umuntu ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha twizera yuko mama wawe Serafina irindi tutazi
abayariho cyane nkamenya ko hari cyangwa ataza basi nkabona n'umuntu ambwira ko yaba yaramuzi ariko baje atakiruzanye na cyaba zihagije
ntabwo azabura bumva ijwi rya Amerika batuye mu Gatsata ndetse no ku Kabusunzu bazi Rudasingwa niwe papa wawe abo mu Gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Gaserafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana ku Kabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira ni amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba warakomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye n'ubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
ko murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe kuba mwemeye igihe cyanyu kandi nubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukabyihanganira wakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga dutumikire uwitwa Uwimana Angelique ni mwene Murimanyi Pierre na Mukaroni Edisa ararangisha umuvandimwe we baburaniye muri Congo mu mwaka w'1994 amakuru afite nuko nyina ubabyara yitabye Imana asize uruhinja rukivuka maze se akarujyana muri Croix Rouge mu kigo cya Croix Rouge muri Congo Uwimana Angelique yatahukanye na se amusiga kwa nyina wabo ababwira ko abandi bose bapfuye bagasigarana uruhinja narwo yasize muri Croix Rouge muri Congo se ubabyara nawe akaba yaraje kwitaba Imana batarabona uyu muvandimwe we wasigaye muri Congo Uwimana Angelique akaba avuga ko ababyeyi babo bakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi muri komine ya Satinski segiteri ya Gitwa muri sezire ya Kankunga hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ubwiwe ko azagabirwa nubwiwe ko azanyagwa ntibagoheka kimwe. Nambaje Imana Rekishi Bahimba Rukara yakuriye mu kigo cy'impfubyi yarererwa mu muryango wa Rutuye Nyarugenge. Icyo gihe hari uwo yateye ubwuzu ashaka kumugororera ariko ntibyashoboka. Nyuma y'imyaka 25 Rukara yitabaje Agasaro Kaburaga ngo ahure n'uwo mugiraneza. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Nonko, umudugudu wa Rugari.
Mu mwaka muri 1997 na 6 hari umuzungukazi w'umumetisi, mama we ni umunyarwanda, yavukiye umuzungu nagira ngo mama ye yavukiye Rubavu, yambonye ahantu mu Kiyovu cy'abazungu, ahantu banderaga bo abo bantu banderaga uwo mukecuru yavukanaga n'ubyara mama. Icyo gihe Jenoside yari irangiye, yarebaga ubuzima bariho uko bafashe nyinshi, arabasaba ngo anyijyanire muri Amerika. Icyo gihe umugabo yakoraga muri woni inaha i Kigali, ariko umudamu ntabwo nzi nimba nawe arimo yakoraga. None icyo gihe arambwira ati tugiye kugura mitasiyo, tugiye gukorera i Kampala mu birometero 120, urumva nari ntagera sinari mbazi. Ati tuzahita tugenda muri Amerika, ubwo ari umwaka w'97. Noneho mbaza umusaza wakoreraga bikora umunyanganizi kigana cye direkiteri wa Izari byanze bikunze n'imwamuyoberwa agira gutya ndabaza nese muzeni i Bugande hameze gute. Arambwira ngo mva sharuka amamagara akazina kazahimbano Rukara, n'uwo muntu anzi ku izina Rukara. Ati Bugande wapfuye bakakurya, bakakoresha ibyo bashaka, bakaguhingisha cyangwa bakakurya. Ati Bugande ugiye kukurya bakugaburira nk'inyamaswa ukabanza ukarisha. Mpita nibona mu ishuri muri Jenoside ibyagezeho, ndi umwana mbona ndapfuye. Icyo gihe nari mvuye muri kuroje y'Ababiligi Kacyiru, nari narabaye umwaka 1995, nari nje kuba muri urwo rugo kuri uwo mukecuru, ari nabwo uwo muntu yicaraga akabanyaka. Ari nabwo nange nemeraga, ariko ambwiza iby'Ubugande ndabyanga. Anyinjye n'isenga itanu wa nyuma ngira mu maso, abona ko nabyanze ambwira baragushuka, abona ko nabyanze ariko nyine arira hari kubwa venyiri yanjye yabonaga hirya yeshe imbere yanjye. Birangira nabashije kugenda, noneho abandi bahita bananyirukana ndasava ijinga, nongeye kumutekereza nayo kugira kontakiti. Ariko nanone hari abitwa kubwo navuga ngo ni ba mama wacu, bari abana b'uwo mukecuru. Narabinginze umwe niruka mbwira ngo yabaga muri Hollande aza kujya muri Irelande, ntako nagize ngo mbingize bakoze na Jeanne Baraka. Ubwo ungu arambwira ati oya ntiyanakwibuka. Ndavuga kunyibuka aranyibuka, kuko mbere naragaga nyuma zamusuzi bakambwira ko bamusuhuza. Birarangira banga kumuza nawe bo bantumyima na kontakitezi. Gusa ikintu kimwe cy'ejo bundi mu mezi 5 ashize nigeze namwandikira uwo muntu, icyo namusabaga kugira ngo afunze na Jeanne, wenda mushimire ineza yarangiriye y'uko umura muri Afurika muri ubwo buzima ndi umwana. Ubwana bukanza musimbo ntugire inama nabo ntibangire inama, byibuze mushimire ineza yarangiriye kuvuga ngo yarangiye kundera nzagira ubuzima bwiza. Icyo kintu nyamukuru cyo kuba namubona nkamushimira. Ariko hagati aho Yolanda yarangiye ngo ashobora kuba muri politiki ngo bakorera South Africa bagataha Portugal. Ni ukumufasha kumushakira nkabaha agafoto ke nkabaha n'ayo mazina yanjye mukamubwira ari nako gahimbano, mukamushakira mugendereye ku gihe bakoze mu Rwanda mwaka w'96 muri yoni 97 bakajya gukorera mu Bugande, 98 bagahita mu kwambere hari bawutahamo iwabo ko bari muri Amerika, ariko nyirizina ngo baba bari muri Portugal uno munsi bagakora Afurika yetu bagataha Portugal.
Ndagushimiye cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga. Ndizera ko
uwo mugira neza uzambona bidatinze ngaho rero nongere ngushimire ukomere
yego murakoze cyane imana ibaho umugisha ngirango mwana rede ikintu amaranga mayitanye kandi kanatekereje kuri titre dufite kubera umunezero kumva igihe nari maze gushakisha nimero yacyo niruka mu banyamakuru mbasha kumenya ko kubera BA baciye bashakire kubw'amahirwe barambwiye bati urayikubone mana imana yose ibaho umugisha kandi nahataboneka ibyo nakoreye abandi ntako nanjye nakoresha uko mushoboye abanajajerwa n'icyari gityo ariko nizeye ko nzanamona imana ibaho umugisha mu gihugu cyo mu ijuru murakoze
Agasaro Kaburaga
undi mwana nawe wanyuze mu buzima bwo mu kigo cy'imfubyi ni Mbonye Umuvunyi Jean Baptiste bakundaga kwita Mapusi atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri akagari ka Rwedi umudugudu wa Kiruruma arashaka umuryango we bamwe mu bawugize bashobora kuba batuye mu Mutara mu Rwanda
ndashaka nda mushiki wanjye nyogokuru wanjye na data nubwo naramubona kuva navuka ariko nawe ndamushaka
none abo bantu bose bo mu muryango wawe mwatandukanye mute byagenze gute
umuntu nawe twatandukanye twatandukanye mu Rwanda aho bita Kayarondo nari nyomuto ko ntabwo nabibuka neza njye amazina yaho nari mfite nk'imyaka nk'itandatu rezi kuko ni mugato wa cyane ahantu hose nagenda nagenderwa n'abaturage basanzwe imiryango uwabona n'uwanjye mu kigo cy'imfubyi aho bitaye umushoko wa Heremani
ubwo hari mu wuhe mwaka
hagati y'icyenda gatanu n'icyenda gatandatu
wari ufite imyaka ingahe y'icyo gihe
yewe n'imyaka itanu cyangwa itandatu kuko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi bambwira ko nawe agenda mu kanzu mu kiganda uko nabereye mu Bugande
wariwe mu Bugande none se ababyeyi bawe baba bari i Bugande cyangwa se baba bari mu Rwanda none se batashye bagiye hehe bamenya amakuru yaho berekeje mu karere kanaka k'u Rwanda
nyamara baza kunjyana ariko bibazanira ko ngaruka mu kigo cy'imfubyi aho nari ndi bitewe n'ubuzima nari ndi muri kumwe aho bari bari ubwo urumva we narabonye narabonye ariko ikintu cyatumye tuburana bwa burundu namaze gukura nshigaye nsanga barimbutse ndabura gutyo
aho wasubiye kubashaka ni hehe ni Kabarondo wajye kubashakira
he nibwo kurewe na marumu yanjye yari yatashoboraga mu mutara nawe narasanze icyo gihe nyamara nza kugaruka mu kigo cyatanduraga icyo yashyize mu myaka myinshi nshoboye kuko nari maze kwiga ngiye kubashaka nitanga barimbutse ariko nagize njya kubona umuntu arambwira abantu turabazi ariko barimbutse ntabwo tuzabimbutse
none wowe urabibuka amazina yabo
rwose ngenze amazina izina rimwe rimwe
ngaho mbwira nyokorume yitwa nde
nari mu rutoke kubwira imana
naho se umukecuru akitwa nde
nimba bari mu kazi na nsiye ntabwo nindi mbiye
bakaba bari batuye mu Mutara
yaretse mu Mutara yashyiranye agatare ariko ntabwo nzi umudugudu n'akagari ntabwo mbiye
ku buryo nta muntu n'umwe w'umuturanyi wabo waba ukuzi nta muntu waba wibuka wavuga ati uyu mwana ndamuzi Mapusi ndamuzi
hari umuntu nasanze yari yari aho mama yari ari abibwira ko nawe yamubuzi
yego
ariko umuntu nabona ko izina rye gusa nibuka ko hari hari umuturanyi w'umukecuru bitaga ndumva niyaga ariko bari bafite umwana bitaga Ninyamura Gitariro niba yari iwacu ntabwo mbizi namubonye gutyo ari mukuru umukecuru ndamubutse bamwitaga Mutakibibi
utaha muva i Bugande mwari muva i Bugande mwaragiyeyo ryari byagenze gute kugira ngo mutahuke icyo gihe
amakuru ntabwo mufite kuko njyewe dutaha iwacu bambwiraga ko bari barahunze ngo intambara ntahana n'ibyo byari byo ubu nibwo ndasobanukiwe ko ari jenoside barahunze imbere itaraba jenoside yabaye turi mu Bugande
yego
rero mbona ari umutoya nta kintu mbiho
Dekano nkunkujyana ikabarondo. Ikabarondo nta muntu numwe wabu hadi uhasigaye ushobora kuba mwene wabo na papa wawe.
Ara kabarondo na urukura y'umuntu zata ukagenda kagenda. Bati umuhanda wese bashaka aho kuba. Na gari hiya kuko na n'umunda akomoka mu mutara niyo tavukiye.
Umuryango wawe wose nta muntu numwe usigaranye, nta muntu numwe barahari barahungaho mu Rwanda ariko ntabwo uzaho bari?
Yose ntabwo nzaho bari ariko ndizera neza ko bari mu Rwanda kuko nanjye nimba kuri bamwe ko mfite abantu bacu benshi aho bita Kabarondo ariko ntabwo mazi nanjye ubwo nziri kumwe mu kuri bacu neza cyose kumva ko bari bacu ari mu Mutara.
Ufite bene wanyu Kabarondo ariko ntabwo uhazi? No kuzagufata akaboko nkakujyana yo kubera ku Kabarondo ndahazi. Ntabwo ari kure. Ubu ngubu tuvugana uri Rwamagana. Kuva i Rwamagana ujye Kabarondo niyo wagenda n'amaguru ntabwo hashira imitaga itatu utaragerayo. Yego.
Naje kwiga kuko nize ibijyanye n'ububaji, ikigo zandikaga banyeretse kwiga ububaji kuko bari bafite atoriye. Namaze kwiga bamakazera bamaze kumpinda mfata amafaranga nindira ndetse nindira aho ngaho mu Butare hose nimeze nk'umuntu yataye umutwe nshakisha nshakisha. Nibwo naje kubona umuntu wanjye umbwira ngo abo bantu arabazi nk'ikintu ndashije kumara igihe kinini aho ngaho ngo nibwo nazayabona kuvuga ntabwo ndongera gusubirayo.
Ntacyo bitwaye wanyuze aho wagombaga kunyura ku ijwi rya Amerika, radiyo yumvikana mu turere twose tw'u Rwanda na Nyagatare baratwumva, Mutara wose baratwumva, Kabarondo baratwumva. Ndahamya ko hatazabura umuntu waba uzi uyu mwana wari mutoya, Jean Baptiste wari mutoya, ndabakuze kuri Mapusi. Ariko nagira ngo wongere wibutse abatwumva mazina y'ababyeyi bawe kugira ngo biyumve n'uwabumva bazi ababwire. Duhere kuri papa wawe.
Papa wawe niwe kurangira kwitwaga Rwagahungu.
Yego.
Mama kwitwa Ntaranga Imana.
Yego.
Mama atandukanye ariko ari kumwe na mushiki wanjye we ari mutoya cyane yitwaga Uwimbabazi.
Yego. Ndahamya yuko papa wawe ashobora kuba akiriho niba atari Bugande, ari mu Rwanda rwa buhungu azakumva. Niba ariho akaba akumva, nimba hari undi muntu wo mu muryango yaba kubw'Imana yaba asuba imbabazi waba wese akumva, ni iki ushaka kumubwira? Usagaranye umunota umwe niwo nkunda gutanga kugira ngo umuntu rwose avuga icyo atekereza, icyo yifuza kubwira abashakisha. Ngaho uwo munota nawe ufatiwe inigure.
Papa wawe nawera ko yifuza kumubona n'ubwo narabubonaho ariko ndamukunda. Kuko ntakibazo nigeze ngirana nawe n'ubwo nabayeho nawe ariko si ukuberayo. Ntabwo nigeze mubona ariko mubonye namwita papa kuko mu buzima bwawe sinigeze mpamagara papa. Nawe twabanyuraga gato nawe sinigeze mubona. Ntibimwumve ko namutita iruhande rwose ndabonye nashimye Imana kandi nawe namushimye.
Urakoze cyane Jean Baptiste Mbonyi Muvunyi, wakoze cyane kwitabaza ikiganiro Agasaro Kaburaga. Unshimirire n'umufasha wawe wadufashije kugira ngo dushobore kuvugana. Mbizera nkomeje yuko abi Kabarore, abi Nyagatare, abo mu Mutara wose bakumvise bazakumenya, hanyuma tukazashobora kuguhuza n'umuryango wawe mugari, n'umuryango wose tuzashaka ubwo rero nitugira icyo tugeraho tuzakubwira uzakomeze ibyo wumva ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga gira amahoro mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga mu rwego rw'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'abametisi Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi no mu Rwanda nyuma y'imfura yacu Hélène Eveline Schmidt twaboneye umuryango nyuma y'imyaka 51 ashakisha ubudiza bwacu n'uwitwa Marie Flore Gillet wavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1900 56 avukira ku musozi wa Mukono muri Byumba nyina yitwaga Teresa Mukamwambutsa akaba umukobwa wa Kabongo nyina kitwa Kiminga nabo bakomokaga i Mukono papa we yari umubirigi witwaga Fernand Pire wari umukozi w'ububirigi akaba yaraguye ahitwa Imurama mu mwaka w'1956 amakuru dufite aremeza ko papa we amaze kwitaba Imana bamujyanye mu kigo cy'abana baba metisi cyari save mu mwaka w'1957 yahamara imyaka ibiri mu mwaka w'1959 yoherezwa mu Bubiligi Marie Flore ashyirwa mu kigo cy'imfubyi mu Bubiligi turamushakira umuryango mu Rwanda mu bushakashatsi twakoze twabonye ko uyu mubirigi Fernand Pire hari n'undi munyarwanda kazi babyaranye umwana wavukiye isave muri 51 umwana w'umuhungu nyina akitwa Kamanzi Jetruda yakomokaga aho mu gatoki waba afitanye isano na Kamanzi Jetruda wabyaranye n'umubirigi Fernand Pire umwana w'umuhungu akoherezwa mu Bubiligi mu mwaka w'1961 yatubwira niba hari umwana cyangwa se umwuzukuru wa Teresa Mukamwambutsa w'Ibyumba ukiriho niba se umuzi imubwire kumwene wabo Marie Flore Gillet uri mu Bubiligi amushaka
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga abana babiri b'abahungu bajyanywe mu kigo cy'Imasaka nyina amaze kwitaba Imana turi mu mwaka w'1990 mushiki wabo mukazi cyeye Clarisse utuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butansinda umudugudu wa Karama aratubwira ukuntu batandukanye yifuza ko twamufasha kumenya aho baherereye
ikintu kizana mu kiganiro ni ukurangisha abana twabuze twari bato mama yapfuye muri 90 noneho amaze gupfa muri 90 kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyanayo mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Imasaka
ninde wabajyanye
umudamu bitaga Yosefa wari ukiri wacu nyine wa komine Kigoma umudamu we
abo bana yabajyanye ari ndu bamuhaye yari afite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi
umuryango wacu twebwe mama yarapfuye noneho apfa twebwe twibana mbese turi imfubyi noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari Kigoma nyine tuburira cyane
yego
noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva twajya ngo tubahaye nk'amata akabacamo tukajya kwa muganga abaganga bane batubonye batugirira impuhwe hari umuganga witaga Gasangwa n'undi mama witaga Bonifrida nyine batsindana umudamu we hari ubwo niyo batugejeje ku uwo mumama nyine
ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho nta bandi bantu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe
mu muryango wa mama hari mama arume ariko nyine ntabwo bari batwitayeho papa nabo urumva abadata wacu bari bahari ariko nta muntu numwe abashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse ndi mugore.
None se mama wawe yitaba Imana papa wawe yarakiriho?
Yariho n'ubu ngubu ariho.
Ubuse abahehe?
Ubu nyine ariko uko bimere ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana. Abo bana tuvinwe kwa mama, mama yashatse kwa papa aha tubyara turi babiri na mukuru wanjye gusa. Abandi bana nayo babyaye mbese ubwo yari batandukanye papa yashatse n'undi mugore. Mama nawe yariyubakiwe aho nyine ari ndushyibe aho ngaho.
None se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi?
Yego, mukuru wanjye niwe wari mukuru, niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi, ni niwe wagiye kubasinyira ariko nta kintu yarapfuye.
Hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa?
Mukuru wanjye niwe wari mukuru.
Yari afite imyaka ingahe?
We yigaga hari mu mwaka wa gatandatu ariko ngo byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri kugira ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana, twabonaga nta wundi wo kubitaho.
Hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi. Abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe?
Ngire nabagejeje nyine aho kuwo mama babashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda, ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi babajyanye masaka bajyanye na mukuru wanjye.
Hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari munabe basigarayo?
Yego.
Kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya? Wamenye uko bahavuye? Wamenye aho bari? Nayahe makuru ufite?
Nta yandi makuru nongeye kumenya, kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera. Abo nibo nyine bari bato babonaga batugoye, ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru. Urumva bindiyo bigeze muri 1994 umwacukwe ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana, nibona bijya wisanze genyine nyine.
Abo basaza ba banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cya Masaka bari bafite imyaka ingahe?
Harimo gato kari ubwo ntashoboye kugenana neza, ariko uwo umutwe yaratabuzuza umwaka, yafite hagati y'amezi 9 wenda n'umwaka. Ubwo sinabahibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana, urabyumva?
Yego.
Ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3 n'2 hagati y'imyaka 3 ninga kuko ari umwana uzi ubwenge, ubwo yaticara aha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave, kuko twari bato ntabwo nibumva nakwibuka ngo bavutse gihari ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute. Ubwo rero yari umwana uzi ubwenge, mbese wabwira ngo icara aha akahicara ahubwo uti ntabwo umuntu uza ngo winjire mu nzu, yari umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka 3 n'4 gutyo.
Amazina yabo ni ayahe? Umukuru yitwaga nde? Umuto yitwaga nde?
Yitwaga Ntakirutimana Kalisa. Umukuru?
Yego.
Yitwaga Hakizimana Jean Claude.
None se nyuma ya 1994 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muza aho baherereye?
Ntabwo twigeze tuyamenya kuko 1994 ubu byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwabo abandi bacukwabo, birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibona nyine, niwe nari kubaza amakuru kuko niwe wari uzi n'aho yabajyanye. Uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga, kugeza na n'ubu nta makuru mfite. Amakuru nigeze kumva nay'uko wenda abo bantu baba barabahunganye, ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta, sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu, ariko nyine nabyumvise gutya, ariko hamwe nabyo mbifitiye neza.
Ariko uzi neza ko 1994 bari mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka? Hoho naguhumuriza niba koko ariho bari bari abahunze abana b'imfubyi bari bahari muri 1994 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buriye indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi, ariko benshi bagiye mu Bufaransa. Ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari. Ariko se mbere y'uko bagenda, uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'imfubyi hagati ya 1994 mwigeze mujya kumusura mumushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa? Hari imigenderanire mwigize mugirana nawe besigize abamenya mwibwijejaga babwira ati bana mumeze mute urambira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenderana nawe
nyine hari gihe yadutumaga nk'uko akadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntabwo ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yari abizi nyine ko twibana mu rugo ariko twenyine ntituri abana akarigihe nyine dutumaho tugatinza se amasure tukagenda nyine akadufasha
ni byiza mwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo azabamenya azamenya amakuru yawe usigaye mukuru wawe nayo azayamenya ko atakiriho ubwo nibishoboka hari icyo yamenye ashobora kuba nacyo yamenye ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru y'abasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha niba basaza bawe bakumva muri kano kanya ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuze umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwira icyo ushaka kubabwira
tuhuza nakiruta imana kalisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye ibibazo by'ubupfubyi ndamusuhuza ndasuhuza Nakizimana Jean Claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze
urakoze nawe Clarisse mu kazi ke ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga no kwizera ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira icyo tumenya tuzakubwira ukomeze utegereze wizeye
murakoze
agasaro kaburaga
umwaka ugiye gushira tugishaka uwitwa Emmanuel Twagirayezu bakundaga kwita Rwayibebe Gashema Vianney ni umuvandimwe we atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere dore amakuru yaduhaye yerekeranye na Emmanuel Twagirayezu
umuvandimwe wahunze muri 94 ahungana n'ababyeyi na basekuru hanyuma bo baza kugaruka ariko ntiyaza ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa agasaro kaburaga
yego
nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga nza guhamagara mfite umuvandimwe witwa Arpost Twahirwa amubaza niba yambonera nimero zanyu arambwira ati ndagufasha ndaguha nimero za bagira ubusa muzavugane
ni byiza urambonye rero none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he kubera icyatagarutse
umuvandimwe wanjye yahunganye na basekuru 94 bahunga
yego
barahunga bahungira hitwa babaye mu urumva nge ndi mutoya ariko nabashije kuganira n'abantu na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka ariko arashaje ari no mu cyaro aye baba bari mu cyaro ariko na telefone zabo ntazo noneho amakuru yaho bari
hehe
babaye mu nkambi ya Kabira muri 94 hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru na n'uwo se wabo witwa Makabuza Jean Marie Vianney hanyuma pasi akaza kuhavaho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita Ishangi nyuma ariko akajya aza gusura basekuru aho babaga mu nkambi yaje kuva rero ahitwa Ishangi ngo shebuja amwimurira ahitwa Nyamibwa na Nyamikubi. Nyuma rero base wabo na sekuru baje gutaha ariko ataragaruka kubareba aho bari bari. Kuva icyo gihe rero baza andi makuru yandi twamenye arengaho baraje, kuva icyo gihe nta yandi makuru ye turamenye.
Uwo muvandimwe wawe yitwaga nde?
Yitwaga Twagira Yezu Emmanuel, bakundaga kumwita Rwayibebe. Yahunze afite imyaka 17 kuko yavutse 1977. Ariko hari undi muntu waje kuza duha makuru yuko babonanye muri bibiri.
Yego.
Ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi, ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura, amubwira yuko asigaye yaratuye. Uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo, nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu.
Yababwiraga ko yabatuye hehe?
Yatubwiraga yuko yabatuye mu ibyo bice bya Nyamikubi.
Niba Twagira Yezu Emmanuel bitaga Rwayibebe ni mukuru wawe, niba kumva akaba ari aho za Nyamibwa na Nyamikubi, akaba kumva hano ku Ijwi ry'Amerika, nayahe makuru wamubwira? Usigaranye amasegonda 30 yafate, ugire amakuru waha mukuru wawe, umubwire amakuru yo mu Rwanda, umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe.
Mu by'ukuri byashimisha abaye akiri wabaye anyumva, abavandimwe bose be barahari, uko twari abana 9 bose barahari, abaye anyumva rwose. Nimero zanjye n'izi, cyangwa umwe muri base wabo banyumva, abaye anyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose. Nuko turamukumbuye umusaza n'umukecuru, bahora bavuga ati icyatuzanira Manuel tutarasaza byadushimisha cyane.
Amakuru dufite nuko Emmanuel Twagira Yezu atari Nyamikubi nkuko murumuna we abivuga. Umwe mu babanye nawe i Masisi muri Rucuru ari mu kiganiro Hakizimana Aloyizi, ari mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibirizi, akagari ka Gashiha, umudugudu wa Rukamiro.
Arwitaga Rwayibebe.
Yego.
Arwitwaga Nubaha. Arwitwaga Kalisa.
Yego.
Na Bizimana.
N'uwo
Manuel nyine ariwe bitaga Rwayibebe,
akaba ari muri Zambia ubungubu.
Wari muri Zambia ubungubu, ubwo nanjye nayo ndimo bitaga Kizimana Louis. Ariko njye nkaba naratashye ndi hano mu Rwanda mu karere ka Nyamagabe.
None utaha watashye uvuye i Masisi cyangwa se nawe wabanje kunyura muri Zambia?
Njye nari mvuye aho bita i Rucuru.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
2019.
Hanyuma se
rero nageze hano mu Rwanda mvuye i Mutobo.
Wari uvuye i Mutobo?
Nageze mu Rwanda mpita njya kwiga ingando i Mutobo.
Rwayibebe se wigeze wongera kubasha kuvugana nawe aho yari muri Zambia?
2016 twaravuganaga, nuko amasimu bayanyatse, na 2018 twaravuganaga.
Ku buryo uratekereza ko akiri muri Zambia?
Acyari muri Zambia mu nkambi.
Iyo nkambi izina ryayo urarizi?
Aya ntago ndizi, twavuganaga arambwira ko ari mu nkambi ariko ntago ndizi.
Twagira Yezu Manuel mukaba mwaramwitaga Rwayibebe?
Yego.
Ubu naramuka kumvise azahita amenya yuko ariwe Hakizimana mwabanye Masisi?
Yego, aho bita imikino.
ubuse niba kumva mubwira makuru yo mu Rwanda binamufashe kumva yuko na murumuna wa mushaka ugashima mubwira makuru yo mu Rwanda hameze hate ku muntu wavuye aho ngaho rucuru warumaze imyaka ukanyura muto bubungu bukaburi nyamagabe mu Rwanda hameze hate
mu Rwanda nta kibazo bose natanze n'ababyeyi be na barumuna be bose barahari na mukuru we aho bita ku ruguha naho narahageze bambwira ko ngomba kujya mushakisha ari hose ngo bakavuga nari kwinomere narayibuze kubera telefone yanjye bayinyatse narayibuze
tuzagufasha kumugeraho muzavugana ariko se muri kano kanya niba akumva Hakizimana niba akumva Rwayibebe wamubwira iki birumvikanura mukumbu ariko gira icyo umubwire hano mu kiganiro agasaro kabura gafata kanya winigure umubwire icyo ushaka
rwose icyo namushishikariza murumuna we aramukeneye cyane bunari Kigali ariko aho bita igashiha niho iwacu niho mvuka ubu bashiki be bari kumubaguha bamumbaza cyane ngo baramukeneye iba nyumva rwose yakwiye kuba avugira kuri radio nawe bakavugana akababwira nawe uko bimeze nawe agataha rwose n'imiryango yose bagubana n'iminani ye bari kuvuga ngo ubu nta muntu ushobora kwagera kereka bamubonyeho kandi no kugira ngo n'undi awufateho atahageze byibuze ngo abihereho ariko icyo namubwira cyo ni uko ngewe nageze iwacu nta kibazo gihari agomba kuzaza nta kibazo iwacu mu Rwanda nta mahoro nasanze nta kibazo gihari
Hakizimana Louise ndagushimye cyane kuba wafasha kanya kugira ngo ufashe Gashema kubona amakuru ya mukuru we Rwayibebe ndagushimye cyane kuba wifashije kino kiganiro kugira ngo udufashe guhuza abanyarwanda aho bari hose niba rero Rwayibebe twagira Yesu Emmanuel atwumva muri kano kanya aho ari muri Zambia ndahamya yuko atazatinda kutugeraho kugira ngo tubahuze nongere ngushimire mbikuye ku mutima gira amahoro
yego rwose murakoze cyane Imana umugisha twese
soza iki kiganiro nda tumikira hiti yise Enias mwene nyabudaraza Eliana bari batuye mu cyahoje ari prefecture ya Gitarama muri komine ya Masango muri territoire ya Nyakogo muri serire ya Gashira bwoba ni hagati ya Gitwe na Buhanda yansabye kumufasha gushaka umwana w'umuhungu witwa Ndahimana Elam bakundaga kwita Didi akaba yarabuze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1994 yarafite imyaka 6 akaba yari kwa nyirakuru abavandimwe be ashobora kwibuka ni mushikiwe witwaga umuhire bakundaga kumuhimba picu ndetse na nyirasenge witwa Nerida ubwo n'ubutumwa bwa hitiyisha Enias ikiganiro cy'umunsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha nimero rero ni 00127273641 nongere nyisubiremo 00127273641 mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababo ari igikorwa cy'urukundo n'ineza nta kiguzi ntihazagire ubasaba amafaranga abizeza kuzabafasha kungeraho ntibibaho iki ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika cyo gushyigikira ubusabane ubworoherane mu bantu no kumva ko umuntu ari umuntu nkawe naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana Agasaro.